우리의 존발이 기사나 마마 캐나미 비비아 캐나 프린시 데파오 이비자미도 몬타나
요요리 기보디 기보디
Tumesha zoya, kwenda shule kwa ngoko Tumesha zoya, sikula makoko Tumesha zoya, kuokota makopo Tumesha zoya, maisha ya msoto Hata sisi tulitamani tuzaliwe Familia za kitajili Hata sisi tulitamani tupambaniwe Tuishi maisha ya kifali Ona Wenzetu wanaishi, sisi tunaishia Wao wanakula, sisi tunalia Maisha magumu tunayopitia Ila ipo siku Mungu atatusaidia Chapigwa mabomu, chapigwa risasi Cha yangu ilikuwa ngumu kupata nafasi Ha Mungu akaniona, Mungu akabresi We wale wasiopenda ila wauma nafsi Hii, kaza Kwe ipo siku tatusua Kaza Kwe ipo siku tatusua we 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 Kaza Kwe ipo siku tatusua Kaza Kwe ipo siku tatusua we Cheupe na cheuza vifanani Usijione special hapa duniani Anaejua kesho ajitokeze nani We kwa Mungu kila mtu anathamani So kisa umepata, langi natakata Unatucheka tandare kisa wetabata Mizima didata, mambo niswadata We Mungu akipanga we nani sasa unakata Chapigwa mabomu, chapigwa risasi Jayangu ilikuwa ngumu kupata nafasi Ha Mungu akaniona, Mungu akabresi We wale wasiopenda ina wauma nafsi Kaza, we ipo siku tatusua Kaza, we ipo siku tatusua we Kaza Uwe ipo siku tatusua Respect is important chimbi Nali ukengri umse baba Professor Chitumazuna wabongo Baba dura baba designer wabongo Idi ngurungu Innocenti mabunduki Meneja uga Kensi the world king Waza Stopa mkari Wabongo Oh